Sike music from us that
Ndemye bechinile chika mwe bale ngufwa Kachapitila ulende chilipo nyakwa mshemo Epa tuwafungwa kuli mazembe nde mwemo Mwemwe nini mashaba wa mendo Epa le sangwa spazi Na saksis nde mwemo Wale nukukwe nimbo shaba
Ngato dura tutine American ninja Nshmone kanjpono kenele kwa hari chinja Hit after hit kairi po wada chinja Style so sweet nge potero ya merinda
Takuwa mboom Mboom Twanjeta kubo kuita mwa mpungu na ngumu meta Kali patu jetera mwa jinja Black mwa suit na mask tulima ninja Tulima ninja Tulima ninja Tulima ninja Black mwa suit na mask tulima ninja Tulima ninja Tulima ninja Tulima ninja Black mwa suit na mask tulima ninja
Jega na ikaba jeti wipurio kuli Chira chimo na kutunga waku puri Nara mishika tip down kwa tini kusensele Opponent na ipera wisa kipo mkole
Nama pina chena nesu kombe jeti wa mboke Opponent ulo mwaka mpaka fia komboke Jemulishi mama kembote kutia zomboke Wakozwe kuwenda wanze vipaka waro mpoke
Hello support fidgeti Narifina ni evi weti Waresa na wabendele la pati pia leti Ama neti na wantea nomba tieti Ukufino kuchira
yu Kare mwangu jajero kutloin za pato Opponent sari papanjiru za pato Tatwaisa mkuseka mkutamba za gato Na tuingira tapali maro nda pato
Ngato dura tutine American ninja Nshmone kanjpono kenere kwa hari chinja Hit after hit kairi po wada chinja Style so sweet nge potero ya merinda
Takuwa mboom Mboom Twanjeta kubo kuita mwa mpungu na ngumu meta Kali patu jetera mwa jinja Black mwa suit na mask tulima ninja Tulima ninja Tulima ninja Tulima ninja Black mwa suit na mask tulima ninja Tulima ninja Tulima ninja Tulima ninja Black mwa suit na mask tulima ninja
Tulima ninja Tulima ninja Tulima Minokta za lenda zota tupeleka Tienshi mbima chete type taichena ka Mweweka tekuri na ifinga taicheneka
Nga tuakita majira tulina mota babina Mfiongwa taba ipura kosangwa wajzina Tulima ninja soro nzeva fira kumana Ifia chira mwana ziniri mwapa pato wa muma 5
Na meno ya rivora gangsta ipeleka Veta walinopo ota chuta tupeleka Tua ipapa vyo tuteme palu mama teka kana Opo neti teka langa tua ipera teka ka
Tua vyo kutika kwa matyo zino konkonsha Ukwa ura mabele patifo kukonsha Eronga kuto Shama bimba tuotuo, shama pita muma tocha kahiri turi mapocha
Nako dura tutine American ninja Nshmone kanjpono kenere kwa hari chinja Hit after hit kahiri po wada chinja Style so sweet nge potero ya merinda
Takuwa mboom Mboom Twanjeta kubo kuita mwa mpungu na ngumu meta Kali patu jetera mwa jinja Black mwa suit na mask tulima ninja Tulima ninja Tulima ninja Tulima ninja, Black mwa suit na mask tulima ninja Tulima ninja Tulima ninja Tulima ninja, Black mwa suit na mask tulima ninja
Era Oscar Salama, Sense Money Dora Piu, Awa Men Zapato, Z-Flex Washi Ise, Nawa Yande I was City was a friend, Map G Rap Boy, Era
Team Tim Top Top, Red Dem Dog
Mike Tuzo Vashtina
Commander Super Sina
Naras Commander
Jeriki Masare
Boss Jehara Empa
Sanga Jehara
Twin Papa Vashtina
One Mondo Makaveli
Losoni Gaz Bossa Midora
Jamaica Lekani
Shia Makaza
Stanaman
Rap Tiger
Avant 44
Simu Izande Izande
Avastara
Donald the Brook Gay Kajoman Jehara Big Dog
Kapi Forever
Amastau Slim Kopara Gaz Rogan Era Zembundu Ash 9
Ama Young P
Ben Carlos Boss One Brats ni mamu mpanga Kwa urai mwanga na riru wa mpanga Simu Keze Zostas na mshara Na wanse mawacha wa pampamo na mshara Mucha next muka pampemu
Tulishpanga
Tenjia Mafisho, Uvaro Uteko Ramati Arifani, Fred B
Born the Boxer
Wa Nature
That's Kenna Noah Foxy, Why Softy
The Gifo,
Puro G
Ambeo G's, Foxy's Champion
Then this, hey yo, T-Wax, whoop them up. for them tricks a bit. Fire upon Babylon, shada, shada.
Exclusive from CKMusicPromos.com.